Messi na mkonge na ilu andeni mjo.
Umepente ba mwili kisuwa, sura ya kota tena utia. Umbo la kote nina nichanga, so please can I have your number. Pente ba mwili kisuwa, sura ya kota tena utia. Umbo la kote nina nichanga, so please can I have your number. She walks the walk and talks the talk, she's playing hard to get like a million proper. Sexy, marvelous, makes me curious, but cannot touch my God, this is serious. And I walk more than safi, smile more than nasty. Sura eti tika, punch I'm not in I'm nami. Repeat I'm your power, na smile more than sawa. Waka na shinda ute meza mpaka. Ya unara ka kila siku kuwa Kenny Sunday. Na sense mind kumuona kamara blue in one day. Kila sani kimuona na katu be different. Walaini kimgetneza feature ka secret. Ona tu venye na movie easy. Hata na shindwa neza mplots kivipi. Ni mulize ni aje na unaitwa nane. Namba yako ni gane.
Umepente ba mwili kisuwa, sura ya kota tena utia. Umbo la kote lina nichanga, so please can I have your number.
Pente ba mwili kisuwa, sura ya kota tena utia. Umbo la kote lina nichanga, so please can I have your number.
Nyaka no matinde check wange na chad. Miluoga sa check ati yonge siling a pan. So in your lifetime she'll always be the one. You play sound the top and you keep her number one. Cause she's the best to ever come around here. To onge pop rock between her or Shakira. Perfect shape from the front to the rear. Mpaka nameless alimuona kasinzia. Sonini, tando nini to get her attention. Tikila sani kimuona nasikia kuna tension. I'm stuck you end up in a bad situation. Jumanze kuna vile ube.
Mwili kisuwa, sura ya kota tena utia. Umbo la kote lina nichanga, so please can I have your number.
Pente ba mwili kisuwa, sura ya kota tena utia. Umbo la kote lina nichanga, so please can I have your number.
Pente ba mwili kisuwa, sura ya kota tena utia. Umbo la kote lina nichanga, so please can I have your number.
No kibinti na una ata senti. Situation ni tricky. Swali ni una mpros kivipi. Na unasema nini unaisema kivipi. Utadu nini kaume. No kibinti na una ata senti. Situation ni tricky. Swali ni una mpros kivipi. Na unasema nini unaisema kivipi. Juni meet approach na strategy. I make sure I keep her eyes on me. Mso vile ni mem chinti zina sita. Why ever cheat on she.
Umepente ba mwili kisuwa, sura ya kota tena utia. Umbo tetli na nichanga, so please can I have your number.
Pente ba mwili kisuwa, sura ya kota tena utia. Umbo la kote tli na nichanga, so please can I have your number.
Umepente ba mwili kisuwa, sura ya kota tena utia. Umbo la kote tli na nichanga, so please can I have your number.